Uthenga wabwino wa Yesu Khristu wolembedwa ndi Yohane. Chapitala 12. Masiku asanu ndi limodzi Paska asanafike, Yesu anafika ku Betaniya, kumene kumakhala Lazaro, amene Yesu anamuukitsa kwa akufa. Kumeneko anamukonzera Yesu chakudya cha madzulo. Marita anatumikira pamene Lazaro anali mmodzi wa iwo amene anakhala nawo pa chakudyacho. Kenaka Mariya anatenga botolo la mafuta anani onunkhira bwino kwambiri, amtengo wapatali. Iye anadzodza mapazi a Yesu napukuta ndi tsitsi lake. Ndipo nyumba yonse inadzaza ndi fungo lonunkhira bwino la mafutawo. Koma mmodzi wa ophunzira ake, Yudasi Isikarioti, amene pambuyo pake adzamupereka, anati, "Nchifukwa chiyani mafuta awa sanagulitsidwe ndipo ndalama zake nkuziperekwa kwa osauka?" Mafutawo anali a mtengo wa malipiro a chaka chimodzi. Iye sananene izi chifukwa cha kuganizira osauka, koma chifukwa anali mbava, ngati wosunga thumba la ndalama, amabamo zomwe ankayikamo. Yesu anayankha kuti, "Mulekeni. Mafutawa anayenera kusungidwa mpaka tsiku loyika maliro anga. Inu mudzakhala ndi osauka nthawi zonse, koma simudzakhala nane nthawi zonse." Pa nthawi imeneyi, gulu lalikulu la Ayuda linadziwa kuti Yesu anali kumeneko, ndipo linabwera sichifukwa cha Iye yekha, koma kudzaonanso Lazaro, amene anamuukitsa kwa akufa.
Choncho akulu a ansembe anakonza njira yoti aphenso Lazaro, pakuti chifukwa cha iye, Ayuda ambiri amapita kwa Yesu ndi kumukhulupirira. Tsiku lotsatira, gulu lalikulu la anthu lomwe linabwera ku phwando linamva kuti Yesu anali njira kupita ku Yerusalemu.
Iwo anatenga nthambi zakanjedza ndi kupita kukakumana naye, akufuwula kuti, "Hosana! Wodala iye amene akubwera mʼdzina la Ambuye! Yodala mfumu ya Israeli!" Yesu anapeza bulu wamngʼono ndi kukwerapo, monga kunalembedwa kuti, "Usachite mantha mwana wamkazi wa Ziyoni, taona mfumu yako ikubwera, itakhala pa mwana wa bulu." Poyamba ophunzira ake sanamvetsetse zonsezi, koma pomwe Yesu analemekezedwa ndi pamene anazindikira kuti zinthu izi zinalembedwa ndipo kuti anamuchitira iye. Tsopano gulu la anthu lomwe linali naye pa nthawi imene amaukitsidwa Lazaro kumanda linapitiriza kuchitira umboni. Anthu ambiri anapita kukakumana naye chifukwa iwo anamva kuti iye anachita chizindikiro chodabwitsachi. Choncho Afarisi anati kwa wina ndi mzake, "Taonani, palibe chimene mwachitapo. Anthu onse akumutsatira iye." Tsopano panali Agriki ena pakati pa amene anapita kukapembedza kuphwando. Iwo anabwera kwa Filipo wochokera ku Betesaida wa ku Galileya ndi pempho nati, "Akulu, ife tikufuna kuona Yesu." Filipo anapita kukawuza Andreya. Andreya ndi Filipo pamodzi anakawuza Yesu. Yesu anayankha kuti, Nthawi yafika yakuti Mwana wa Munthu alemekezedwe. Zoonadi, Ine ndikukuwuzani kuti mbewu ya tirigu imakhala imodzi yokha ngati sikugwa mʼnthaka ndi kufa. Koma ngati ifa, imabereka mbewu zambiri. Munthu amene amakonda moyo wake adzawutaya. Pamene munthu amene amadana ndi moyo wake mʼdziko lino lapansi adzawusungira ku moyo wosatha. Aliyense amene atumikira Ine ayenera kunditsata, ndipo kumene Ine ndili, wotumikira wanga adzakhalanso komweko. Atate anga adzalemekeza amene atumikira Ine. Moyo wanga ukuvutika tsopano. Kodi ndidzanena chiyani? Ndinene kuti Atate pulumutseni ku nthawi ino? Ayi, chifukwa chimene Ine ndinabwerera pa nthawiyi ndi chimenechi. Atate, lemekezani dzina lanu. Kenaka mawu anabwera kuchokera kumwamba. Ine ndalilemekeza ndipo ndidzalilemekezanso. Gulu la anthu lomwe linali pamenepo litamva linati, kwagunda bingu. Ena anati, mngelo wayankhula kwa iye. Yesu anati, mawu awa abwera chifukwa cha inu, osati chifukwa cha Ine. Ino tsopano ndi nthawi ya chiweruzo pa dziko lapansi. Tsopano olamulira wa dziko lapansi adzathamangitsidwa. Koma Ine, akadzandipachika pa dziko lapansi, ndidzakokera anthu onse kwa Ine. Iye ananena izi kuti aonetse mmene adzafere. Gulu la anthu linayankha kuti, ife tinamva kuchokera mʼmalamulo kuti Khristu adzakhala kwamuyaya. Nanga bwanji inu mukunena kuti Mwana wa Munthu ayenera kukwezedwa? Kodi Mwana wa Munthuyo ndani? Kenaka Yesu anawawuza kuti, inu mukhala ndi kuwunika kwa nthawi pang'ono. Yendani pamene mukanali ndi kuwunika kuti mdima usakupitirireni. Munthu amene amayenda mu mdima sadziwa kumene akupita. Khulupirirani kuwunika pamene mukanali ndi kuwunika kuti mukhale ana akuwunika. Yesu atamaliza kuyankhula izi, Iye anachoka nabisala kuti asamuone. Ngakhale Yesu anachita zizindikiro zodabwitsa zonsezi pamaso pawo, sanamukhulupirirebe. Izi zinakwaniritsa mawu a mneneri Yesaya kuti, Ambuye, wakhulupirira uthenga wathu ndani? Ndipo ndi kwa yani komwe mkono wa Ambuye wavumbulutsidwa? Pa chifukwa cha ichi, iwo sanakhulupirire, chifukwa Yesaya ananenanso kuti, Iye wachititsa khungu maso awo ndi kuwumitsa mitima yawo, kotira kuti iwo sangathe kuona ndi maso awo, kapena kuzindikira ndi mitima yawo, kapena kutembenuka kuti Ine ndikanawachiza. Yesaya ananena izi chifukwa anaona ulemerero wa Yesu ndi kuyankhula za Iye. Komabe, pa nthawi yomweyi, ambiri ngakhale atsogoleri anakhulupirira Iye. Koma chifukwa cha Afarisi, iwo sanavomereze chikhulupiriro chawo chifukwa amaopa kuti angawatulutse msunagoge. Pakuti iwo amakonda kuyamikiridwa ndi anthu kuposa kuyamikiridwa ndi Mulungu. Kenaka Yesu anafuwula nati, munthu aliyense amene akhulupirira Ine, sakhulupirira Ine ndekha, komanso Iye amene anandituma Ine. Iye amene waona Ine, waonanso Iye amene anandituma Ine. Ine ndabwera mʼdziko lapansi monga kuwunika, Kotero palibe amene amakhulupirira Ine nʼkumakhalabe mu mdima. Ndipo munthu amene amva mawu anga koma osawasunga, Ine sindimuweruza. Pakuti Ine sindinabwere kudzaweruza dziko lapansi, koma kudzapulumutsa. Iye amene akana Ine ndipo salandira mawu anga ali ndi womuweruza. Tsiku lomaliza, mawu amene ndiyankhulawa adzamutsutsa. Pakuti Ine sindiyankhula mwa Ine ndekha, koma Atate amene anandituma amandilamulira choti ndinene ndi momwe ndinenere. Ine ndikudziwa kuti lamulo lake ndi moyo wosatha. Choncho, chilichonse chimene Ine ndinena ndi chimene Atate andiwuza.